Showtime. Avec ta race du Ghana. For some time, I really want to. You mirror nyonyo, okubera nawe. Lokuba gubatonda ba. Na yenkusubiza. Diwano kukola olipeya mumutima go eleba kulimba. Katumu kwana gonza gulina. Gwana madala, siri kulimba. Wana wakumenye mutima katinzise kunyige biwundu. Yeah. Hey, give me one more chance. Yeah. Give me one more chance. Give me one more chance. Zise kunyige biwundu bambi. Payo mukisa. Kunyige kubiwundu baby, fayo mukisa. Nyige kubiwundu byo, bali bakulumya yenze msawazize kujanjabi. Give me one more chance, tereze bebyasoba. Give me one more chance, tereze bebyasoba. Ebiwundu mbiwonye. Bakuleka ku mutima yebakulimbalimba byonna ngenda bitukiriza. Wefuniddeyo nze agenda kutukiriza byoyagala. Ebyama byo binterese nange kuterese ebyange. Obuzito bw'olina, ebizibu byolina, ndirede okuseyalinga naawe. Kati give me one more chance. Bali bakulimba, give me one more chance. Yeah. give me one more chance. Yeah. Give me one more chance. Yeah. Nkimanyi bingi bye bakulumba, bakulimba limba. Naye kati nze ndi wano, nze musawo. Nenda kukujanjala, nina bye bakulimba. Bitukirize. Give me one chance. Mpayo mukisa gusembayo kutereze. Ebe biwundu bye bakuleka ndi wakubiwonya. Baleke tufu bakulumya naye nze musawo. Give me one more last chance. Hey yo, Victor is Uganda.